You are the way for me to follow. For me to follow. You are the light for me to shine on. You are the life for me to be alive. Me to be alive. You are my God. There is no other one.
I call you Abba, Yani Baba. Kwama na pole mewa na dhaza duni unanipa nguvu ya kuendelea unanishindia vita nisiyopigana menifanya mshindi tena zaidi ya kushinda adui wanaipika hawana la kufanya mana nimelindwa na nguvu ile iliyo kubwa.
Sina wa kumtumainia zaidi ya wewe. Siri yangu na nguvu zangu ni wewe. Iwe jua iwe mvua mimi niko na wewe. Maana kesho yangu iko salama na wewe.
You are the way for me to follow.
Sina mashaka, I'm not afraid of situations, circumstances. You gonna fix them, I know for sure. Najua hakika, maji mengi yanizamishi. Moto mkali ya uniteketezi, nitainuka tu. Unanishindia vita, nisiyopigana. Menifanya mshindi, tena zaidi ya kushinda. Adui wanaipika, hawana la kufanya. Mana nimelindwa na nguvu ile iliyo kubwa.
Sina wa kumtumainia zaidi ya wewe. Siri yangu na nguvu zangu ni wewe. Iwe jua iwe mvua mimi niko na wewe. Mana kesho yangu iko salama na wewe.
You are the way.